waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Gaaf ganni keessan 26 gama barumsaatiin maan keessa jirtan? Hawwi Waaqoo intala ganna 26 barumsa PhD barachuu jirti. Barumsa kana haga guddaan horii illee itti hin baafne iskoolarshiippii kana immoo horii nama barumsaan akka dansaa jabaatee qabxii dansaa argatanii naa kennanii jette. Tan irratti ammoo marsa intarneetii keessumattuu ijoolleen dubaraa carraa irraa argatan www.obboleettii.org jechuun ijoollee dubaraa qarqaaruu jira jette. Istaadiyoomii dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Oromoo Osfaanaa taa'abbadana. Minnesota jechuun achi dhaqee innaan arge Saint Paul keessatti wal dorgomtuun taasifamtu jechuun wagaafadhee jennaan akkana jedhu.
Gabayaa hayyaa'u jira. Gabayaan hedduu jira. Namallee warra kanallee gorree waa warri hojjetu gaafannaa. Hayyaa waliin si nagaa akkam ati?
Akkam.
Nagaa maqaan kee?
Caalii.
Caalii?
Yaa.
Caalii maan gurguruu jiru?
Obboleettii tiyaatii gurguraara. Hawwii
Hawwii maan gurguruu jirti akkam ati?
Nagaa. Homaa gurguraan jirru we're just promoting obboleettii.
Jechuun?
Obboleettii beeksisuu jira.
Ijoollee dubaraa moo?
Yaa. Ijoollee dubaraaf akka timirtii akka deeman.
Akka ijoollee dubaraa maan barumsaa yaa'anii dubbachuufi jirtan. Jechuun maaliif fakkeenyaafi nana dubbisan?
So this says Obboleettii is a mentorship network for Oromo women pursuing higher education and seeking career advancement. Our mission is to empower girls starting from high school and up to become leaders and innovators through fostering and building success in the areas of education, cultural awareness and advocacy.
Ijoollee biyya barachuu fedhan moo ijoollee asitti barachuu fedhan kasana isaan barumsa deeman tolchuu jirtan yookaan hojjechuu fi jirtan?
Ammaa fi warruma Ameerikaatii fi garuu irra fuundura biyyallee itti yaala.
Hojii tayyoom jalqabdan?
Ammuma jalqabaa jira.
Ardhuma?
Yaa baruma kan.
Nama jala qabeenna?
Ana.
Ati kolleejii deemta yookaan yuunivarsiitii baratta?
Amma yaa I'm going back to school. Itti deebi'aara.
Kolleejii moo yuunivarsiitii baratta?
Graduate student.
Maan baratte?
PhD in counseling psychology. Baradhaa jiraam.
PhD barachuu jirta?
Yaa.
Ganee waggaan kan kee?
26.
26 PhD barachuu jirta? Hojii guddoo harka qabda?
Yeah, Mr. C. Lefadette.
Yeah. Yeah.
Dura college bakati baratte in Oregon, University of Oregon Ideme. Achiti bachelor kiyafi master kiyache argatte. Bachelor in kiya psychology fi family human services. Achi ammo master in kiya prevention science. Jechoni odo wa namatin umamin. Preventive godu jecho.
Oh, the one dufinu ufra dowu.
Right. Achi amma doctor thinkia kani baratu counseling psychology suna moka nama gorsani ka mata nama malif namni kamarat kan malif maratani malif yadani worriken yero bae malif manatani malif yadan jede thin kana questioni kanin research godu barbada jecho. Yeah.
Maalif barumsa sun filatte walumaa galatti?
Biyya deeme yeroo biyya deemu sani rakkoo baay'ee argee ture.
Barataa bare kun?
2011.
Bara 2011.
Yaa.
Waggaa jahan dur.
Yaa. Achi dhaqeetiin nama baay'ee ka mataan isaanii kan nama dhukkubu argee biyya mucattii wayii actually maqaa isiin beeku garuu asuma achi ka fiddu wayii argeetiin. Ani maaliif asuma achi fiddi jedhee warra kiyya yoo gaafadhu hin maraattee jirti naan jedhani. Endeen sanirratti yaada jalqabe jecha. Hoggaa tokkoon dura kazaniin kiyya ilmi adaadaati yaa suwisaayidii godhe jecha. Yaa of ajjeese. Because yaada baay'ee qabaa ture. Endeen sunillee bakka wanna kana barachoon narra jira jedhee yaadaa ture. Endeen wanni suni waan warra Oromoo keessaa waan guddaa jiru jechuu garuu namni baay'een hin beeku. Kanaaf filate.
Barsuun bara 2011 atiin kolleejjii seentu moo barumsa haayiskuulii jirti?
Haayiskuulii fixee ture barasan.
Kanaaf fudhattee biyyi deemtee argitee jennaan nama mataa dhibaa argitee jennaan kanaaf san baratte. Wanti maatiin si gorsifaan jirti summa barate malee wanti maatiin si gorsiin jirti?
Noo maatiin kiyya medical doctorii ta'ii yookaan nursii ta'ii naan jedhanii ture. Yeroo ani noo kanan fedhu
psychology study godu barbada yo anjedu ni lucky kanuma godi nanjedu ni thurani garu yo wanto ko yo atu fi hinjalatin sideba and then hujile yo hudu hinjalatu jecho so kanafi
tarafu atrakom na margite jenna rakotana ne akamin gargara je sebar muskan banatte sai gari man ton fet daldal kan ke banatte mo hospital ke so jechu fet mo es biya debito jechu fet mo mala jechu fet
ya asumat america city business ki adatti bane nam worake en ko ta na bira sin gargaru ndanda jadani achille research ille godu feda wani biya biya tille asitille mato aka worake en ka dibu malif ka dukko batan malif fajjesan wanna kanin worra kenne kesa de mary research go du feda jetto
wan barum sa yo heddu jolle dura mal jette timta akan si argetti wan silalu obolet jette project to ko jalqabte su ki to ko ke jirta jechu fulana tsargitane to obolet jette project to ko jalqabte me obolet sagantan obolet man project no obolet malo jer
sagantan obolet jolle dubra ka high school of it ajran kan gargaran jecho
mani gargar
scholarship fee soknafi huji soknafi and then timirti kesati majori kamin ka isan baratan is gargarani and then wani biralle worra kena yoruba like workia ati doctor akabu tau qabdan anjedani thure suni baye narra urfate ani you know medical doctor it answeru doctor brata ajra garu narra ulfate isani ni godum fedu jechon kanafi jolle sanin le isani le akati gorsunu war isani fi war isani le ingorsina gargarani and then dubartini ta ama high school of itajr tutun war dubarti qara college site yokani huji ke sakajran kan wal gargaran jecho ka wari huji fitate kan ka high school graduate ka godajran sanin gargaran jecho
namo barachu fedun mal jete gorchiti yolle dura romolo le tanan abba fedel le tanan tamini sota jiran tabii jiran le tanan mal jete gorsu fed
barum si yo dugumani wanati baratu san yo jalatte wonna godu dandam just study you know get demand study yo go thetini quitting go ne yo irumadente godum madanta tanjadan
me saganta kan ke de korde binati mamale wanu jiteti jolle barum sangargara akisan baratan gargara je chu jirta oboletti saganta kan qabajete yom jalqabde malif taniyaade
hogma kana jalqabe website ilen kamna
manager website
inte oboletti.org
o afan romoti mongilifan barrefan
oboletti na fan romoti and then .org wani ani jalqabe fi akuma qaraje ratu resan worikiya yokan wori oromo you know timirti kesati nursi tau qabda yokan doctor tau qabda malifi you know psychologist malif tata yokan namni bayen story wayi nahi mani namte choi himbeka ka psychology barate amma ninu marate nanjadan yokan namte chisi ne amma wanna taxi drive go dajra yeroba en anjadan kanaf like discourage like worry like intelti or more like yo akana jetanini irrede be anything school irreten jabatani hamile sani like wanna go danjecho karate mirti tinde be an kanaf isani timirti baradda jabada jechoni
awiwa ko kanaje tena magorsa jir
yeah
namnu caka sujiru mal jete jolle nu caka sujirtu ne
jabada wanni jiru kanarati wanni nama hindimne jiru kanaf jabada timirti fitti jabada jadan
hawita kanaje tena magorsa jira hawini saganta yokana mo projecti obuleti.org jiru kabdi hawini intelgane didami jahati PhD barachu jira jete university tem barachu jirtama
Western Michigan University
Western Michigan Western Michigan State
yeah in Michigan yeah
yo jala kapto barum sbaratu kapti intenta kamturte okena fi wujo jacha barachu jira PhD barachu wandi committee doctorate wandi committee mati birte ete baratmo fuman jira ete baratmo enta kan sigar garu jita enta na enta sin sigai
worri asin nagai abaki yafi adada tiyan jacho
yenda fa makane
makana bankia mohammed wa kawaitu and then adada bae kaba
Minnesota Lengerani, Oregon Lengerani, Yero Timurtin Nadibu, Sanumaf Bibuletini, you know, Timurtin Kunadibadra, Biri Nagargara and Jeduni, like Hamilu Makia, Nagargara Jeran, like.
Hoje chabarat.
Yeah, hoje tele.
Hoje sa taga hoje tawi.
Kudan.
Sati jachun hoje tante sati kudan hoje ta. Achi namo degree jal kaba barata, master sile barata, PhD le barata.
Yeah.
Ado barachu jur tamale hoje chu jur.
Amma hoje du like fellowship ti kaba ka Timothy Kiyas kanaf ka falu.
Immersive ta.
Yeah. No research you go da.
Aha. Yeah. Enu research go tenu kudan hoje.
Western Michigan University. Yeah.
Kanafu gaf degree jal kaba ti degree la mafa baratu hoje cha. Degree jal kaba le. Degree la messo le barate saati kurani le ojat guyat
no guyati miti torban
o torban saati kurani ojat
yeah
scholarship ergatmo ojitana kam
yeah
ka
jal kaba yeah scholarship timirti wanna mulufu na kafalani torani and then ka master si amo hojatati in kafalai tore amma mo amalle redebiani na kafalaje rende cha
kana fu degree tan te jal kaba toluman baratma jennan kabte guddo wan ergatte fi tolan si barsi san
doga yeah
e degree la messo le amo
anatu hojadetini barat
degree sadeso mo jachun phd
warati mirti tutu na kafalajara
kana fu wagagam school ke sa barumsa degree jalkabati faga phd kana gam school ke sa tur barumsa ke sa
ya ka master sif ka isi undergradi oh hogashan
hogashan
yeah
phd wagagam ifde mam
amma hogafri gar shani dem
oh shani ifde mo je
yeah
sadar kala meso ga fitte ganni kaga
Good
day, Sigala.
Thank
you. We walk out the country and I'm going to Sujira. How willing Talagana did damage Hati, PhD Barachu Jirajeti, Angudram Gamachisa, and Megan Kanat, PhD Barachu, Nagasgaon, Amalisa Gantakan Kabate, and Ujachu Jirachu, Angudram Gamachisa, or Ebuli Jabat.
Thank you.